shabelo hanga ukuthumba hanga when I umudzimu wanga ane ndamufulupela ndiki wabo shabelo longa ukuzumba ngoanga when I umudzimu wanga ane ndamuvulumela ndiwe
ndiwe boshabelo wanga
Umutimu wanga na mufulu pele Umutimu wanga ande Na mufulu pele Tiwe mochabelo wanga
Tiwe mochabelo wanga
Ubutumba mo wanga
Ubutumba mo wanga
Umutimu wanga na mufulu pele Umutimu wanga ande
ande
And when you go down it says Ndiwe tshireletso yanga When I ubudzumba mo hanga When I umutimu Maduba wote awushandugi Tireletso
Iwe tireletso yanga
Umutimu wanga na mufulupe
Umutumba
wanga Umutimu wanga na mufulupe Diwe tshireletso
Diwe tshireletso
yanga Ubudzumba mo wanga
Ubudzumba mo wanga
Ana mufulupela mudzimu wanga Umudzimu wanga Maduba wote awushanduke Diwe boshabelo
Diwe boshabelo
wanga Ubutumba mo wanga Umutimu wanga na mufulupela Umutimu wanga ane
ane
na mufulupela Umutimu So you got that part, ne? Umudzimu wanga na mufulupela
Umudzimu wanga
ane
ane
na mufulupela Maduba wote awushanduke Maduba wote awushanduke Awushandu Umutimu wanga
maduba wote
Awushandu Maduba wote Awushandu Maduba wote Awushandu Ane namu furu Oh, Amo furu pera, ane.